obinga kuolaba notamugamba konti munango sanira ofuna empisa ezo mu bantu abasinga beekwasa myaka nti jamuwaga wagavuma bali mukubo kati abamu batema bannaabwe ne mubawaga nti obwo buto bwamulimbye omuntu kasikomera erinnyo line erisemba ekyo kimanye nti gwokuze naye ngoyagala ebikonde neŋŋumi gezako mugambye nti gundi gwokuze ne bwe mulibeera mu nyumya mbozaawe sirikirawaawo nga lumu lwa bukulu akayimba takaleesekaako kakitema myaka abakuze temunkuba naye bwe munaaba munafunya ŋŋumi n'abasibya byuma bya bukambwe lwaleero oyombanga n'owulira ensonga gundi okuze owange osaana weebaze mukama lwaleero toyombera kuyita mukulu lwaleero mutuufu nange kiweewankuze lwaleero muto nafunyemu n'embiiri enjeru nkuze gundi okuze gwe nawe okuze webaze mukama lwaleero wabula tukuze lwaki mmwe muyombera emyaka nga gibabulidde olwo ne mwezzamba bebi omuntu akuze ne bwokola kyera entamatama zino zituukirawe zinnyuka ofuna n'emiwaatwa ku nnyindo wane gikulaga nti gwotoludde okuze ne bw'olibeera oyambala nnyimbi ffe tumanyirawo nti ono muzeeyi wakyati ate oba ne bw'okuba kkalati era tulabirawo nti ebinywa byo bikulu ne bw'obeera oli mu sikawutu ffe era tumanyirawo nti lina eggumba likulu bwe kituuka ku bayimbi eno ffe ne twegomba bukulu nze nyirayo omuyimbi munnanga eno ye buli mwaka aba myaka waabiri n'obuuza nti wasoma ddi ate n'otuukako eyo wasomerako mu lubuto emyaka gisukka mu kkumi nga tukuwulira oyimbira wano ku mpewo emirimu emirala gy'ogamba gye wakolako wagikola oli myezi esatu mukole nga musinziira myaka bye muyimbira abantu bano bya makulu nammwe bwe munaaba munaakuba nnyimba n'abasibya byuma bya bukambwe lwaleero oyombanga n'owulira ensonga gundi okuze owange osaana weebaze mukama lwaleero toyombera kuyita mukulu lwaleero mutuufu nange kiweewankuze lwaleero muto nafunyemu n'embiiri enjeru nkuze gundi okuze gwe nawe okuze webaze mukama lwaleero wabula tukuze ng'oyagala ebivumo n'amacupa agamba mukazi nti nno maama n'okuze agenda kutuma ogenda omanyire ennyoka nti yakuzaala era ye mukulu abakazi obukulu bannange bwabakola kimuyogere tubaliyire nze mbalaba mutetenkanye nnyo era kye mulwanyisa wano ku nsi bwe bukulu ye gavumenti n'emala egamba nti ebizigo ebigo bye wano ng'ebiweze abakazi muyinza n'okkeera okwekalakasa buli wamu nti agende fe abasajja ate kituyamba nnyo okumanya abakazi nti nno babi lwa bizigo mbasaba mwebaze kampuni z'ebizigo ezibanyiriza mmwe ne mukweka obukulu mu birabo katonda byatuwa teriiyo kirungi nga bulamu otookekula naye ate bakulu bannange mmwe temwagala mugambibwe nti nno okuze nga waliwo n'abaatufaako era nga tebakuze nga tebanyumiddwa bya ku nsi naye gwe ky'okuyita omukulu ne kikuyombye ovumevume nze akuyita weebase katonda emyaka egyo ojakuwaddeko tunuuleko okubazzukulu bo oli bwakuyita erya muzeeyi kye kitiibwa kyo towunzika ng'omuvumi oyombanga n'owulira ensonga gundi okuze owange lwaleero wama muzeeyi ddaani okuze mukula okuze ssebo bw'olaba ne namuddu akuze waliida owange muzeeyi luyima okuze matiya okuze olaba nakakawo akuze naye owange nange
chwe wanguze Mulwange Walero Nawe separo kuze Yes Oh kuze Chibijigiri kwe mkula bango kuze Munange Walero Munange mamuli katumbo kuze Owange Walero Muse ifreti seba tango kuze Owange Muse ibukabia ze Ho ho ho
Bamusebe byuma byabukambwe oyombanga no wulire nsonga.